olusizi nentlungu nangalelali kwakumnandi kudala namhlanje abazala balali lentwana bencingiyo bangusomabhizinisi itshayisobisi abantwana banabantwana kuzima nje kumnyama iyizelane bafazi qulane madoda lelali namhlanje ndibuyile zokhanyisana lelali iyizelane bafazi qulane madoda lelali namhlanje ndibuyile.